Duke, Texas. I'm a professional. Tony Records forever, I'm being here.
I am a professional.
Go shoot. Million faces and faces, gave for lyricists and racist. Terrorists with it to bomb, cause that's so satanic verse, cautious and it's satanic mizama. So come on the front, and it's from it, cause one of the realest, illest, chillest cat you may see. One of Jessica Geronimo Platt, cause manhood was my government, who is my land? I'm Obama, my cane, cause long time me I take me, could I change them plan? They can't dream, cause I look like King, cause
I have a dream.
My speaking style for unique, plain, buried like an arrow, and I need some Malcolm, cause Professor Chucky Kucha gets on a funza kitalo here, yeah, that's for politics, as a matrix, cause na pima mbali kwa mendo kishen in this abusiku, muda no soma kwa you and your quality. Na pause kama koma kwenye sentence, I'm the first and the second, na ngara kama almas, girl's best friend. Killing them top, that's what I'm best at, vyema na izi self-expression, less na me and more vision. Kama Nike, just do it. Kupa kima tope kwenye hii dunia nguruwe. While I stop kiona red, na tough the daily bread. Sasa I'm fully paid, cause mini zide bling bling. Magari peso kule mbacho, hakiuzi kwa bei ya chin. And Mr. International Passport, iko pink. Slete nyodo kaza Michael Jackson, bongo kuna sing. Panya vai miwani, kimgezo takula carrot. You're the best of the worst, and sitaji groupie love, sababu wengi ni materialistic. Neza rudi home kwa mama, no cola, unalama lipstick. Secret scenes won't stay secret for very long. Na jishim ni shimike, cause na Tokyo Mwanza, home of the greatest rappers. Dr. Dandu comes first, then nitafikiu the future. Machache nalapitia kuna mengi mejifunza. Ruksa kunitoa ushamba kwa kile nsicho kijua. Nitakuwa mjinga kwa sekunde kisha. Upya limu ina umuhimu pale limu ikitumika. Nalipo kwa vyote bado vijui. Muda mwingi niposoba, kazi na sala kama koba. Naamini Mungu ni moja ndio maana tena I'm so grateful, thankful. Ili nipate mema na tunafahamu. Wanaongea alichosikia, mimi nasema nachojua. Na so ugly flow iko handsome. So sintrick kama second class person, toko mefanya first class mistake, hey. And I'm the best looking kama linen, kiwa kwenye kama juga kiwa kwenye machine. Hip hop ni filo na verish rap, ni kilo na chufanya sikio la kufa zibuka usikia zidawa. Katikati jana na kesho hapo ndipo kuna muda, kazi madeni kuzidi malipo mwiko. Mimi ni professional.